Nilisha tendo sana, nilisha chekwa sana, nilisha kesha sana nikimlilia Maulana. Nilisha tekwa sana na mitego ya wasichana, nilisha chimbiwa shimo wakiamini ntazama. Ni perfect combo mfano hasina chanya, nachoweza kusema amini na kupenda sana. Wengine majungu mtaji ndo mana nachonga sana, nimeumbwa kwa ajili yako weni wangu tulia mama. Mpole msikivu mkweli mvumilivu, una mapenzi ya dhati kwenye shida mstahimilivu. Una malengo chanya mcheshi na mwaminifu, mahaba niteketeze chini juu sio mvivu. Unastahili tuzo tulia tule mbivu, pokea hii nishani kawa chome wenye wivu. My general kwako na kili mini kuruti, na weka silaha chini please, pokea saluti.
Respect the woman, protect the woman, I love you woman. Oh mama, oh sister, yeah. Where would I be without your love? Oh yeah. Where would I be without your love? When I'm hungry, you cook for me.
Oh mama.
When I'm running, you look for me.
Oh sister.
When I'm hurting, you hold on me.
Oh mama.
Every day you love on me, love on me. Think I'm for you, yeah. Respect the woman,
yeah.
Protect your woman.
Stelia shima ya mizinga 21. Uliniokoa sana niliponekana kioja. Tangu nimekuwa nawe umebadili maisha yangu. Kwenye shida na rao umekuwa karibu yangu. Kila nikiteleza umekuwa msaada kwangu. Kila mvua ikinyesha umekuwa mwamvuli wangu. Kila jua likiwaka umekuwa kivuli changu, na kila kwenye majonzi umekuwa furaha yangu. Asante sana. Giza totoro wendio kandili. Mungu tuongoze vema pamoja, tutunze family. Ni binadamu najua hatujakamili. Tumombe Mungu tupata kapo tafika. Sito kuwacha kiangazi hata masika. Liwake juwe nyeshe mvua nitafika. Nitaitika popoto takaponita, na mwisho na kuahidi kamwe sito badilika.
Respect the woman, protect the woman, and love you woman. Oh mama, oh sister, yeah. Where would I be without your love? Oh yeah.
Look for me.